fo mo onon gombe kettini habaruji ko sukabe ummatore di studio kalangu di nyande alal mi ummo mar hawtade Aisha Amadou yottinto mo Aisha jangonda
sey jantam banirao di habaruji gaddan en sukabe ummatore gombe kettini
der kibaruji menni min ewan to sukabe ummatore be wuro Azel ni tawakana der lady Agadez be kawro be moddina hano laabi bon hande e yewtere men pindino do filla tarik min jettata ko na do suka debbo indirte do kursiya nonni kebudo hano barjari ko sarawniya e hantorde min gaddan filla pirtol balli
bannira suka ummator dazel wuro kilometriji 15 le sire Agadez be kawri der gettire de enda wocinde beddaji di enden diyan wonno bonna
fedde de commune on ko suka be ummatore ni e ardibe wuro gon be mani o sigila naniko Musa Mamman waddi
e be ngada ko to suka be chapande njoyo jogibe peluji kambe buru e tuji e juude tonder wuro wi etengo Azel tammo inde lawongol Salawu Abubakar gardo do inde be sukabe ummatore nani ko widom
hadde wurongo wodi ko dorko to diyam dan wittorto wakati dungu fu bittaki diyal di endan no bonna ko dorko on dum wadi ko handen balde didi ni ko min kawri sukabe ummatore wurongo fa ledde tawadi do lawongol choppi wata lawongol woda am sana no fu loreji kepta to wittori
yaru na Isa Amadou horajo fedde sabar sukabe ummatore region Agadez on wiri no welti sanne e ngal gollal har konarta filla yaadu yeso nokko on e kan fu der leydi ndi
c'était sorti
murtaki ki kuskabe ummatore gadi hollata ko be nan gondira be golla sanni sanni sukabe ummatore pami kono hani be balla gomnati fu no wadan ko sadormaji kewdi ko wonna hada yaadu yeso leydi ndi hanta midon gatta dande sukabe ummatore be nan gondira faawo
e mi cintide duni lawon non latingol wadobe golle awatirdi ngala futo tokirta yarude are mudun tonder region Agadez
banirawo der gettire de enda fedde suka mator bibbe leedi Niger bi etene web activiste do so be gadani suka mator banira e mabbe kambe sappo e joy ekintinoje do fi habaruji penepeneji gunaade no reseaux sociaux
ko be gatti yeso der hawrunde kan woni be gadda ballakaaji mabbe har ko ce watta habaruji ko hokkete do laabi internet nonni do filla kulle jamandi Ibrahim Awal Umaru kanko ni kawjude filla sigila on nonni nani famaka o fantini Fadel Alou.
Nous avons senti
kodi min gadi botu jode kalen oni woni min ji ko kewal sukabe ummatore no lildondira habaruji tawidu andayal gongol non na ferolno ko to waddi satormaji do pamra hakuni himbe leydi dum waddi ko fedde amin ko wiyete web activist wadde hawrinde famin ko kabe andal watta be gadda balla mabbe de riyadi yesu leydi ni fedde amin ko wiyete web activist mo leydi do so fotti sukabe ummatore ko adi wallude min do pittol ko e himbe do lildol habaruji fudu do gineji golliteli jamani watta joddal lobbal e pamral hebo hakkunde himbe leydi ndin fu
de notre pays
wadani suka ummatore kambe sappo e joyo kintinoje
dun do be kolli wiide be gollira e beydol andel gal ko be gadana nani ko Fadel Alou waddi do fi on don do
nous avons appris à
min kabi famude kulle gonde no gatta nimbe e wadde golleji hirnyereji wodi min anditi site dum wadi tay kaaki lobby ko weccita habaru do internet yeccito ndarude bas ko habar mo lildi do internet on wayi waddude harta jonde nimbe
sur notre société
Seydol andal gal ko min kebi no wadam min pama kulle ko wawta waddi kadale ko memata bi adama bandu mun e hakkilo mun
personne j'ai beaucoup appris
min ekitama kulle kewde fudu beydanol andangal no hebira wadi rede yaade e magal min kebi andude fadde nido no lilda habaru yewtinomo wadde ginanda
di verifier
Nata nder filla hano yewtere pindinol dun do do tarika turbajo kursiya malam may darasu wodana dubi no ga yidi
hebi yadu yes sanne der fi o endinani ko balikata ko
orima kana nder dubi ujunaji didi e didi nder bangere witere gari mala arrondissement dida ba mo commune zender kursiya malam may darasu oni no suka debbo ummatore kalo nanane odu yopana jande lokol kala sol joyabal ko witese mm ko dewlina illi mo dubi duuɓi sappo e nayi. E nder duuɓi ujunayi ɗiɗi e sappo e jeetati noon, Kulisiya o ardi fedde groupement wi'etende Vera les jours ton ley gallure Zender.
Hande ndeni darama no woodi ɓikkoye dewoy ɗuɓɓe e gala no golla. Ndeni ɓeydol andal gon no woodi ɓiɓe lilde ngam ekkitade golle ko nafata ɓe. Ngam hannden no woodi ɓikkoye dewoy keɓuɓe balla kaaji ko nafi hoore maɓɓe hawtade e saaro e maɓɓe. Minen balla ɓikkoye goroy, min pitti nokku to ñoogol ekkititte e peɗe saalon nonni e ko nandini.
To Baba e Lepe mo fedde jinganore hakkeji ɓiɓɓe leydi Kursiya no suka debbo ummatore non kanɗo ñemmine.
Kursiya no niɗɗo noon ko wakkati fuu ko niɗɗo noddimo nder golle pelle emo nooto. Le wakkati o ko himɓe tawa jooni wala suka debbo waldejo makko ko woto waɗi basa niɗɗo yewtidi e makko. Sa yettinake fa woɗi fuu no faama ko ko o wi'i ɗum no famtini sanne.
Kursiya heɓi tamal Darja inditirangal sarawniya mangu yaade to hoorejo laamu zaman ko wiyete CNSP e nder filla golleji ɗi o waɗi.
Minen kokki sembe sanne fara waɗango ummatore golleji kewɗi. Minen ɓiɓɓe rewɓe no wooɗi min gadda balla amin, ngam ndeni ɓiɓɓe worɓe naati nder saɗarma iɗum mema ɓikkoye dewoy ndenne iɗum tilsi ɓe nangani ngam heɓugo jaaki yeeso nder leydi ndi.
Kursiya mala maydara su oni wala no watti e nder hakkillomum nadde nder politique. O gollal mu won durwididde e dewlinde cukalo ndeoy koye jonayi nder région Zender.
Har ko darta fijo coñol ɓale se kettinoɗen ko Oumar Hamma jangante en.
Alkamisa bitiɗo sappo e jeenayi lewru septembre o woni hantode latol bal ñalande arande ko pelle mawɗe ɗe leyɗe tubakoɓe duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e nayyi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e joyyi. AS Monaco yehi heɓo jalorgal do FC Barcelone diidi ɗiɗi e gotel. PSG kando ka yehi jaloyi fedde Girona. Bayern Munich du yehi heɓo jalorgal do Dinamo diidi jeenayi e ɗiɗi. Real Madrid latiɗo kan jogino coupon yehi heɓo jalorgal do Stuttgart diidi tati e ɓolum. Pelle jeetati ɗe no jahan waɗoyde lattol bal laawal jeetataɓal ko hantode ɗum. Nden noni mbiya e fonnogal ngal warɓe nokku jeenayaɓo e nokku nogay e nayaɓo ɓen kando kay no piido an tefude yaadu yeeso ittodirol ɗum. Ko pelle gonɗe nder fonnogal nogay e nayaɓal ɓen keɓa nokku to lattol bal ittodirol.
Madalla bandiraɓe wonɓe no kettini habaruji ko sukaɓe ummatorɗe e studio kala goɗo min darnanto habaruji ɗin. Seeɗa lamɗo holli min jeɗɗira warore min gadda habaruji goo guerten to jam hirti.